Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa awukadela abafana abancane ungadlalela amakhwenkwe amancane awukadela amadoda nemali ungadlalela amaplace wemali Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo Ayi ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Uthi ungabanaka abantu Angithi bona banomo Basokutshela mangangami Ngithi ungabanaka abantu Angithi bona banomo Basokutshela mangangami Lixoshwa libhekile Angithi bona banomona Bafuna mina ngihlukane nawe Noma bekushela abanye nje Sano sami ungalaleli Wena ngicela uhlale nami Noma bekushela abanye nje Sano sami ungabanaki Hey, ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo Ayi ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo Ayi ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Fana nenqolomoya kimi nto Ngikubukela phezulu Uhlobo enkanyezi Ufana neyibande kimi mina ngisihlahla kuwe Amaqabi wami mahle kungenxa yakho Awukadela abafana abancane ungadlalela amakhwenkwe amancane awukadela amadoda nemali ungadlalela amaplace wemali awukadela abafana abancane ungadlalela amakhwenkwe amancane awukadela amadoda nemali ungadlalela amaplace wemali Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo Ayi ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo Ayi ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Fana nenqolomboya kimi nto Ngikubukela phezulu Kuhlokwe enkanyezi